Abadim Nazo.
Tuli Wampia.
Damondosh.
Babylon.
Wakatume Wadia.
Busy Queen Gil.
Charlie.
Hello.
Charlie.
Mini jembe, sichagui shamba, but the menu zembe, haununui pamba. Mini ndege, sigongani na mwamba. Mulize chenge kama jugudi ni ushamba, jogo akiwika. Love na washika, mabisho wa uswasi kama choki metapika. No wakizishika, no wasnavunjika, utashanga. Istatua kwenye flow anakatika. Amka kijana, ukilala umelaliwa. Nampenda mama na unajuta kuzaliwa. Chana mchana uvamiaji umevamiwa. Haitaji vichekesho hata ucheshi ungetakiwa.
Kanyaga kanyaga matope, sim kanyaga kambale. Kanyaga kanyaga twende malengo tufike pale. Tangia wameka, mpaka shut up kimya. Hii ni prison black season naendele. Another day another round, another papa. Another day another round na watu wakapa. Gili gijani, vitu gani gani kwana. Ninja, ndota, kitu gani gani kwana. Na washa lighter, Mr. Diamond Walker. Pop my champagne, zibuka waka waka. Booty booty boy, booty booty emba boy. Booty booty boy, lundani booty boy, yeah. Daza magaya, walaya ulaya. Maniga kila
Zendele, misha zendele. Kwa pijama na wazee. Hapa kasi kwanza kesho na shere. Kambali se, kwenye tato gali se. Hapa kasi kwanza.
Ayowe, ayowe, kapisha yowe. Ayowe, ayowe, kapisha yowe.
Leo nashika red card, usiulize na mpanani. Life is so hard, romana na mnusha kami. Montana, 26 napambana. Si usiku, si mchana, kazi kwanza, mengine baadaye. MCs mnashangaza, mnaoroga mngae. Mziki kama demwa kutaki ya chana nae. Miki jana napigana kila siku. Nimemzika mama na kwa ndugu sina bifu. Kabla kujua kuchana, nilihaso kila siku. Nimepambana mpaka nimekuwa issue.
Okay.
Nyandu toze issue.
Yeah.
Koma cheese issue.
Right.
Koma demu issue.
Damn.
Mishu.
Michirazo, we ain't finished yet. We just getting started. Flow calling for no Christopher Wallace. Shout out to Kat Obama, Mr. Langa, rest in peace. Abby Sykes, Mez B. Na hii kwa Western is now. Na wapalanzi mna sizi, nye machizi. Bado masausi ja realize niko na busy. Na una mchezo bado easy. Stop the hating on me, nigga. You better take it easy. Montana. Mission Zendele.
Kwa pijama na wazee. Hapa kasi kwanza kesho na shere. Kambali se, kwenye tato gali se. Hapa kasi kwanza.
Ayowe, ayowe, kakusha yowe. Ayowe, ayowe, kakusha yowe. Ayowe, ayowe, kakusha yowe. Ayowe, ayowe.
Mission, mission zina anza asubuhi kukikucha. Na tambaa kama vile bui bui kwenye ukuta. Natupa shuka na kurupuka. Nazinduka kabla maaduyo jastuka. Nasukuma kama sukuma na isukuma Mwanza. Najituma sina huruma usinipe kipaza. Micherazo tunacheraza. VOB kiboko yao. Kasi kwanza tafta vumba uza mtumba we vitozi. Maisha ya kujiza ni ya kanumba na kigosi. Chawi na numbo na wekeza tu mikosi. Na pesa ndo mchumbo sidanganyo tunarozi.
Bado sijajua pesa ntazi pati ya wapi. Nazunguka na kata mpaka kona mbazo azikati. Na haso kikweli kidia ulistaki pesa ya masharti. Adhabu yake kali kesi kubwa mbele ya haki. Na stay strong asa unaponithi yaki. Kwani mami daddy home wanatosha kunilaki. Na kaza buti kile fika po subui. Bila pesa kwenye fuko roge uka bedui. Here we go, here we go, here we go once again. Be male on the cast, stubborn on the cast. Leo kimenuka uswazi adindani ya get. Leo kimenuka waduanzi wametoka deck. We on it, we on it. B.O.B. Michirazo, we on it. LTP wa Milazo, we on it. Bosch and Lego, we on it. Poor millionaire, we on it.
Zendele, Misha Zendele. Kwa pijama na wazee. Hapa kasi kwanza kesho na shere. Kambali se, kwenye tato gali se. Hapa kasi kwanza.
Ayowe, ayowe, kakusha yowe. Ayowe, ayowe, kakusha yowe.
We won't stop, boy. B.O.B. Michirazo, Dr. Charlie. Demon, I see you, boy.